Root Professor, niko pamoja na Anto Sky. Digitali mnatusikia kwenye radio, biologically tumetulia kwenye studio. Physically tukilo kundane stereo, logically tunaprona hino audio. Kisha ironically tunashuti kino video, mpaka physically mnato kundane video.
Wakati flani pia maisha ni matamu, ukiwa ndani ya fani ila maisha ni magumu. Msipojipangeni kama ni kafiri, mkosa dini nye mwacheni. Mina pesa nyingi tu kama mchimba madini, naji feel high pale napo jivinjari. Free from stress, hiyo ndiyo fani. Fani ya nilisha na mi rap na walisha. Kita vijijini bado mina wakilisha. Toka acid paka visit na vurumisha. Baba kwa kina mama, waze kwa vijana, wote na waelmisha. Paka kwenye club zao vile nina flow. Watu wana blow kwa sababu ina do. Fani si kulumbana wala kuchuana. Bwana fani ni kuchana kutoa mwongozo. Mr. Nawe Sky number one hustler. Producer nae bado ni hustler. Mwanaume kazini wala somezani, iwe kibaruani au kwenye fani. Mimi ni postable, napiga double double, napiga misele mbele kwa mbele ni songi Anto Sky.
Musically mnatusikia kwenye radio, biologically tumetulia kwenye studio. Basically tukilofu ndane stereo, logically tunaprona hino audio. Kisha ironically tunashuti kino video, mpaka physically mnato ndane video.
Every day January ama May, tuna postpone the day, but this very day, no other day than today. Biti tumepipe na pesa tusha postpay. Hey, professor na say, Anto Sky sinto betray. Thank you anyway, kwa kunonyesha the way. Talent CJDK, tuko mara kakisiki, muzika tuchezei. Tuna plona hino biti, vocalza tuko say. Kicks za melody, tuko kwenye bay. Disco light zina X-ray in the game, we don't delay. Musically tunajipe, tuna rapka wa mitego nena chana ka Professor J. Mashabiki wana play nasi hatufati nyaza kanumba na sharo. Bare game musician lord laro, the game tuko talo, the road's very narrow. Tuna move na speed ya wheelbarrow, ngangari kama ngangaro, fano wa kangaro. Masela hatufiro, tunaingia ndani ya baro, tunatokia penye baro. Ngama we kama arrow, tuna fly kama sparrow. Jika za kibaro baro, kwe ya Kilimanjaro. Mziku sha komandani ya zetu bone marrow, design ya marima low.
Musically mnatusikia kwenye radio, biologically tumetulia kwenye studio. Basically tukiroku ndane stereo, logically tunaplona hino audio. Kisha ironically tunashuti hino video, mpaka physically mnato nandane video. Musically mnatusikia kwenye radio, biologically tumetulia kwenye studio. Basically tukiroku ndane stereo, logically tunaprona hino audio. Kisha ironically tunashuti hino video, mpaka physically mnato nandane video.
Kenya to Tanzania, yeah. Maap kami tunatabu na tunaleta majabu. Root Professor, niko pamoja na Anto Sky, yeah. Chess Records.